Nabulu juwa baku dance flow. Kwa chupa wiki better than the one I know. Yeah. Kwa chupa anza nye nyata zikiza mulilo. Kwa chupa utakulimbo nyumi so mnigo. Bebe zina bulu juwa baku dance flow. Kwa chupa wiki better than the one I know. Yeah. Kwa chupa anza nye nyata zikiza mulilo. Kwa chupa utakulimbo nyumi so mnigo. Bend over girl wage kuchen suti. Mama kuru mbanga baby kwata wakati. Nyabo kuzina buzenye tewataga pamiti. Bano siva we kuwate bali kubajeti. Break off your bag, mazina goga lipu market. Gwira manobu sama kute muwaleti. Navala mbarabatide kubango wa singa aseti. Fire, engulike kute baby zalako. Katino vamu zanya umana lagako. Yeah, mchama zino liwada wano wa singa visoko. Neku dance club agzo punye ntoko.
Neku dance club agzo punye ntoko.
Zina bulunji wa baku dance flow. Kwa chupi ki better than the one I know. Yeah, kwa chupi anzanye nyata zikiza mulilo. Kwa chupi utakulimbo nyumi so mnigo. Bebe zina bulunji wa baku dance flow. Kwa chupi ki better than the one I know. Yeah, kwa chupi anzanye nyata zikiza mulilo. Kwa chupi utakulimbo nyumi so mnigo. Wama Mr. DJ nyongera kumolalo. Kubanda bachikulia konga basilamu kumusalo. Bikula sunda nyogwa baby galo. Wanawe kute wakonda te wachanga mulilo. Baby silo basivanga na kutemu masiro. Tikula buchena bi anti ninga katikiro. Taze kuwa nguliko bachali siru talo. Baby sima nyobo na sobola. Yeah, kubanga nipo musina chini ni chikombola. Sitite wado yaka yaka na anga sola. Reka tichikube tubabuze pulani. Bana wala wale sebu chikacha designi. Zino jini koti ategwe nkulaba mumbini. Beno vaga nyenyeza mukatini. Zina bulunji wa baku dance flow. Kwa chupi ki better than the one I know. Yeah, kwa chupi anza nye nyata zikiza mulilo. Kwa chupi utakulimbo nyumi so mnigo. Bebe zina bulunji wa baku dance flow. Kwa chupi ki better than the one I know. Yeah, kwa chupi anza nye nyata zikiza mulilo. Kwa chupi utakulimbo nyumi so mnigo. Baby jewe nyomo nyumide musikati. Ozina bulunji mkubisa saluti. Step by step onena biza party. Seriously na mano wa baby Rosetti. Baby vyoko la nyumi waba kongere maweti. So perfect yoli malaika wakunsi. Lela mchidongo kankuite my missy. My girl wambu isa sese fila na aginesi. Ozina bulunji waba kudansi flow. Kwa chupi ki better than the one I know. Yeah, kwa chupi anza nye nyata zikiza mulilo. Kwa chupi utakulimbo nyumi so mnigo. Baby ozina bulunji waba kudansi flow. Kwa chupi ki better than the one I know. Yeah, kwa chupi anza nye nyata zikiza mulilo. Kwa chupi utakulimbo nyumi so mnigo.